police ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi biza abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi Kanda shis, then it's dolphin by Tandy shis. VLNS, some action figure, some of under level Kanda shis. Sama big five for my animal. Tina maskena wonke umuntu shona phansi. Eish. Mina ngiyimode jontshi imali. Rebetila guts. Sama big five for my animal. Tina maskena wonke umuntu shona phansi. Eish. Wena Austin pa. Talking you talking you can't do nothing. Zenzi ndoda usese ingane. Uyazi le keke libhako bani. Eish. Khulumela phansi hamba namabhoza bahamba ney'nkabi can keke can kungavele phume something loko kusho ukuthini mara fele naw uyazi awubizwa abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sezifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe kudala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi biza abantu bethu sibajabulise ubatshela ukuthi izinto sezifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi khanda shisi khanda shisi there is no fin by tangi shisi VLNS ama action figure ama vandala bokhanda shisi Kanda shis, kanda shis, there is no fin by tangi shis. VLNS, I'm a action figure, I'm a vandal, I'm a kanda shis. Kanda shis, kanda shis, there is no fin by tangi shis. VLNS, I'm a action figure, I'm a vandal, I'm a kanda shis.